nakupa maua, maua upeleke kwa yule nayempenda mimi. Jonde usije zingua tena, ukifika unitete. Nimekuchagua wewe mana nimekuwa mimi, sura imekosa nuru, imefuba sababu yake yeye. Najiona sipo huru na kosara, kipini fanye anelewe. Naishi kama kunguru kuficha mbawa, kila nikimwaza yeye. Ila ninachoshukuru sio tamaa, moyo ndo umempenda yeye. I swear, I don't lie, nikimpata I go love and care. Wala sijali watachongea, hata wakisema natanga I don't care. Me I say, I say, I don't lie, nikimpata I go love and care. Wala sijali watachongea, hata wakisema natanga I don't care. Basi nenda
I'm